baba mzanzibari na mama ketanga tanga anavyo nitekea kwake nipo chakali asiwezi tanga tanga so kwa navyo nipepetea kule menifikishaga sipajui mimugeni mara inakufa eti mara nazinduka yani kila naponi kusaga na kusaga usemi ati maji mara kupwa maji kuja
mwenye upenda kweli sawa huu mkumbatie sana watu wengi macho juju L-O-V-E-Y-O-U na kupenda kwa konsha kwa su
kila kitu kinaboa ikiwa hauko around mziki haupandu tasikiza kila sound weka movie na kutoa nothing good to find when you're not around no precautions twende chin dip kiss love potion let me take a sip maniziba masikio na mdomo manifunga zip manifumba macho yote so kitu chip chip trip trip malaika umetua kama likuwa na fall down umeninyakua umeyatuliza maji mpita njia aliatibua alicho shindo mwingine umekuja umegundua mbona na
tipita
na tipita
na lewa bila kunywa
vitu nanipa mama
na tipita
hot hot
na tipita na tipita
na lewa bila kunywa
tipita
tunanipa mama
na tipita
hot hot.